More music on ZambianDrums.co.
Zambia Star, the king. Kwetu kwa kutaji. J-Nax. Mr. Boy Bizzo, I see ya, man.
Pass beats on the 1-2s. Wow, a left side music. It's like on the 1-2s.
Ukushana potutu, yora meose ukushana potutu, ne, ukushana potutu, umakabu vanene tutu, yasikoi mwapo kamozi, ne, imwapo kamozi, mwenozi, iwe ni tutu, jakoni kuya kulala, ha, bagai ni tutu, latufuna tosa mozi mozi, ne, Nitutu, Rajitania, Nitutu, Dona Poisi.
Talk of money, baby, come on, make you my boo. Tell me anything you baby want to do. Tell you about the Pasaka, itakwana ni clue. I really wanna show, baby, this is how we do. If you like it, let me hear, say yeah. Tahani shindemwa na motima, oh yeah. I got it, this and that, it's a meme, man, in way. Go waku kwanga, nito shinga ni shinde. I got a lot of money, guys, come with you together. This time to party, bunny, mwish te attendi. Accommodation, ina yoni, fulu, fulu. Wait, change, listen.
Ukushana potutu, yola meozi ukushana potutu, yeah, ukushana potutu, umakabu vanene tutu, yachigoi mwapo kamozi, yeah, imwapo kamozi, unuhoi iwe ni tutu, jakoni kuya kulala, ha, bagai ni tutu, natufuna tosa mozi mozi, yeah, ni tutu, bachitani, ni tutu, tona poizi,
Tutu, kati yeso style ya tutu Ine ya nipa ya nifesa na nsio Niwona chipo mbao ito ngambika Nifuna enda popendi shumupusa Wewe wanikwila mani nisa enda pwanya Kukufuza oka wafuna chani Atila sti meke mwana Nani nokuza na fela mtepo Kapina ninga yende koi nipopa Nitapeko kasi wote ndabakundo Na gali sasi wana na korewa
Ukushana po tutu Yona meozi ukushana po tutu Ukushana potutu, umakabu vanene tutu Yachigoi imwapo kamozi, imwapo kamozi Unuhoi iwe ni tutu, jakoni kuya kulala Bagai ni tutu, natufuna tosa mozi mozi
Nitutu, Tikulepo na makaso, bagai sikifu na bali na kaso Tekasira ni muhaso
Ukushana potutu, yola meozi ukushana potutu Ukushana potutu, umakabu vanene tutu Yachigoi imwapo kamozi, imwapo kamozi Unuhoi iwe ni tutu, jakoni kuya kulala Bagai ni tutu, natufuna tosa mozi mozi Nitutu, Bajitani, Nitutu, Jona Poizi
Jenax on this one, yeah Zambia Stasi, Mr. Egwazi
Jake, Mr. Zambia Life, ule sumina nangu ule kana